marvelous to get.
Ngiqala mabengitshela ukuthi wonke umndeni wasekhaya vela ukufuni. Nami ngabatshela ukuthi yonke lento abayenza kuwe nama ngifuni. Banesibindeka nabantu bakuthatha kanjani? Yazi bakuthathela phansi. Let us leave my dad. Akhokho kwakho mkhokho kwami asibashiye da. One, ngibone ngathi sebeyesilawula. Two, izinto ngathi sezothanda ukushuba. Three, impilo manje ngathi ayisekho lula. One, ngibone ngathi sebeyesilawula. Two, izinto ngathi sezothanda ukushuba. Three, impilo manje ngathi ayisekho lula.
First together,
Shabe,
she is the baby,
Shabe,
yes,
she is
the one. Go by my phone, do it by
Shabe,
go by my crush.
Sesifikile nama babies loma khona la emakhashe khashe nemqashweni.
Yazi mimi ngiyakuthanda, ngizokunaka, ngizokushada. Phela lento sayiqala sinobona, futhi thina soyiqeda sinobona. Noma abanye bangahamba, ayewe sondela ntombazane usitonse. Sishaye ichukuchuku komba we, achukuchuku komba ayewe. Sondela ntombazane on this tonto. Sishaye ichukuchuku komba we, achukuchuku komba ayewe.
Together,
Shabe,
see you,
Shabe,
together, baby,
Shabe,